بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة وركب بلطف حكمته مفاصله وأوصاله ورباه في مهاد لطفه 30 شهرا حمله وفصاله وأسعد أولياءه بقربه ونور قلوبهم بأنوار معرفته فهي في الملكوت جوالة. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, بلوانغا وليمك يزيكا أميني وكندين فمتاوينو جويان بيبيات متمند الله سبحانه وتعالى شفوكوا شامي تنديري يوسيانا سيانا imeni amatha kuti chitefe nthawi inaliyonse ndi tsiku inaliyonse pa umoyo wathu kumanso pambuyo pa mtamanda Allah subhanahu wa ta'ala timpemphere madalitso ndi mtendere mtumiki wathu umaliza Muhammad sallallahu alaihi wasallam amene adapelekera msembe yayikulu kwambiri pa umoyo wake ndi cholinga choti iwe ndine lero lino tikhale ngati msilamu monga mmene tikukhalira. Mbalango olemekezeka, nkhani yomwe tingakumbusane tsiku la lero lino ndi nkhani yokhudzana ndi kuukitsidwa ku akufa. Tonse mmene tikuziwira kuti Allahu subhanahu wa ta'ala anatilenga, ndipo pambuyo pakutilenga anayika imfa ngati chinthu chotidulira umoyo wathu wa dziko lapansi kunka ku umoyo wina omwe umatchedwa umoyo wa tsiku la chiweruzo. Palibe wina aliyense mwa ife amene akudziwa zone zenizeni za umoyo umenewu kuma Allahu subhanahu wa ta'ala yekha, chifukwa ifeyo tili mu moyo uno pa dziko lapansi woti sitingathe kuzindikira za umoyo omwe anzathu amakhala akupita. Choncho mbalango olemekezeka, nkhani yomwe ndabwelera pano ndi al-ba'th. Al-ba'th ndiko kuukitsidwa kwa akufa komwe Allahu subhanahu wa ta'ala pambuyo potenga mitema yathu kukhala mkulanthu akufa kuchoka pano pa dziko lapansi adzatitenga kupita ku moyo omwe uliomaliza. Allahu subhanahu wa ta'ala mkur'an akufotokoza kunena kuti ya ayyuhan nasu taku rabbakum, e inu anthu upani mbuye wanu, inna zalzalata saati shay'un adhim, ndithudi kugunda kapena kuti kugwedezeka kwa kiyama ndi chinthu chachikulu kwambiri, chifukwa tsiku la kiyama likadzafika kudzaombedwa malipenga okwanira angapo. Tikuwuzidwa kuchokera mu hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu yomwe ikutiphunzisa kunena kuti malipenga omwe adzawuzilidwe ndi Israfil alayhi salatu wasalam ndi manafakhatu okwanira atatu. Pali nafha yomwe idzaombedwe yomwe idzagwedeze dziko lonse lapansi, ndipo chifukwa cha lipenga limeneli mapili onse adzakhala akuyenda, ndipo kuchokera mu nafakha imeneyi ndiye kuti dziko lapansi lidzagwedezeka kwambiri, anthu adzakhala ngati aledzera, chonsecho sali anthu olezera iyayi koma chifukwa cha mavuto omwe adzakhale tsiku limeneli. Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu mu hadithi yomwe kusonyeza zimenezi akufotokoza kunena kuti haddathana rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, anatifotokozera mtumiki alayhi salatu wasalam, wa huwa fi taifati min ashabihi, iye ali mgulu la otsatila ake masahaba radhiyallahu ta'ala anhum, kuti inna allaha ta'ala ntitula allahu subhanahu wa ta'ala lama faragha min khalqi samawati wal ardhi, panthawi yomwe adamaliza kulenga mitambo ndi nthaka khalaka so, iye adalenga lipenga fa'atahu Israfil, ndipo lipenga limene lili adampatsira Israfil alayhi salatu wasalam, fahuwa wadhihu ala fihi, kuti kuti Israfil alayhi salatu wasalam analika lipenga limene lipaka mapaki shakhisan ila al'arish bibasarihi, uku maso ake atayang'ana kumpando wachifumu Allahu subhanahu wa ta'ala, yantadhiru mata yu'mar, iye akudikilira mpaka lero lino kuti ndi nthawi iti yomwe Allahu subhanahu wa ta'ala angathe kumulamulira kuti alize lipenga limeneli, kuti auzile lipenga limene lili. Ndi Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu akunena kuti
Kultu ya Rasulallah, ndipo ine ndida funsa kunena kuti o inu mtumiki wa Allah. Masur, kodi sur ndi chiani? Kol, mtumiki alayhi salatu wasalam po yanka ada nena kuti karnun. Sur yomwe ndi kunena apa ndi nyanga. Kol, kaifa huwa? Ndipo Abu Huraira ada apitisa kunena kuti kodi nyanga imene idzakhala bwanji? Kal azimun, ntumika alehi sato wa salamu po yanka adani ya kuti, nyanga imene ni nyanga umeza kare ya ikulu kwa mbili. Kal, ntumika ana pitisa kune ya kuti, waladhi baathani bilhaq, nditudi ndikulumbilila, yemwe ana ntumisa ene mchonadi, nditudi kukula kwa kuzungulila mkati mwake, mwanyanga imene hii, kulingati kukula kumwe kulipa dziko la pansi kusiana ndi mtambo. Choncho banangole mikiseka, iye ndi asur yomu Allahu subhanahu wa ta'ala anampatsa mngelo amene. Yumfaku fihi thalatha na fakhatin. Auti muza uzilidwa mulipenga limene lili manafakhatu okwani ya atatu. Kuuzila kukwani ya katatu alula nafakhatu alfaza. Kuuzila kwa yamba kumwe Israfila alayhi salatu wa salam aza uzilimu. Nje kuzakala kuuzila kumwe kuzakwedeze dziko lonse la pansi. Pamene kuuzila kwa chiwili kumwe Israfila alayhi salatu wa salam aza uzile kuzakala kuuzila kumwe kuzaononge china chili chonse cha moyo cha dziko la pansi. Wa thalithatu nafhatul qiyam. Pamene kuuzila kwa chitatu kumwe Israfila alayhi salatu wa salam aza uzile palipenga limene lili kuzakala kuuzila kumwe anthu azadzuke mbujuki la manda mao kumka kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Mbala mkwale meke zeka, ukundiko kubwele ya kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wina aliense mwainu ndini azabwele ya kwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Choncho, Israfila alayhi salatu wa salam, akazali zalipenga lo yamba, ziku lapansi ni kukwede zeka, munga mmeni Allahu subhanahu wa ta'ala akunene la kunene kuti, Bismillahirrahmanirrahim. Yawma tarawunaha tadhhalu kullu murfi'atin amma arzat. Siku lumi muzawuni tadhhalu kullu murfi'atin. Akusia mzima wina liyense yemwe analiwayamwisa amma arzat. Musia mwana yemwe analikuyamwisa. Watadhau kullu dhati hamlin hamlaha. Ndipo wina aliyense mzimai yemwe analiwapatupi azata ya patupi lake. Watara nasa sukara. Ndipo uzao na antu ali uolezila wa mahum bisukara. Kuma chonsesyo saa antu uolezila iai. Iwe poku wauna uzikoza wauna ngati antu uolezila. Ndimo wapazikula pansi. Kuma chonsesyo sazakara antu uolezila iai. Walakina athaba Allahi shadid. Kuma chomwechisa jitike kuti antu wameni watzikuli menele awoniki ngati uolezila. Chifuwa choti mazunzo Allahu subhanahu wa ta'ala. Mavuto Allahu subhanahu wa ta'ala azakhala opweteka kwambiri. Pambuyo palipenga lo yamba limene lili, thumma ya amurullahu Israfil. Allahu subhanahu wa ta'ala azamlamula Israfil alayhi salatu wa salam, fayanfakhu nafkhata saiq. Ndipamene azauzili lipenga kachiwili kuuzila kumwe kuzate kuononga china chili chonse cha moyo cha dziko la pansi. China chili chonse cha moyo cha dziko la pansi ngakhale kumwamba chizaonengeka illa mansha Allah. Kumkopatwa okao omwe Allahu subhanahu wa ta'ala azawafune. Allahu subhanahu wa ta'ala mkurani yolemekezeka akufoto kuza kunena kuti wanufikha fisur. Ndithu lidzayimbidwa lipenga, lipenga limeneli ndi lipenga la chiwili ndomwe Israfila alayhi salatu wasalam azayimbe fasaika man fis samawati. Ndipo zizaonongeka kugwa kukomoka zonse zolingidwa za Allahu subhanahu wa ta'ala zomwe zili kumwamba kumitambo. Waman fil ardhi, ndi zonse zolingidwa za Allahu subhanahu wa ta'ala zamoyo zimene zili paziko la pansi illa man sha Allah. Kungwa patula okao mwa Allahu subhanahu wa ta'ala azawafune kuti munthai menei azakhale ali moyo. Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu iye ana fotokoza pankhani imeneyi kunena kuti anthu amenewa omwe adzakhale mthawi imeneyi ali amoyo ndi anthu monga ati iye mukufotokoza kwake ada fotokoza kunena kuti anthu amenewawa ndi anthu mashuhada, anthu omwe amamwalira munjira Allahu subhanahu wa ta'ala. chifukwa chiphunziro cha Islam tikuti phunzisa ife kunena kuti munthu yemwe akumwalira munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala ndi munthu yemwe ife timamulengera ngati wakufa koma pamaso pa Allah subhanahu wa ta'ala ndi anthu amoyo. Ndiye nafukha imene yachiwiri kulipenga limene lachiwiri ndi loti lidzakomola china chilichonse cha moyo kungopatula anthu amene wa mashuhada anthu omwe anafera munjira ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndi kenako anthu adzakhala ali chikomokere choncho kwa nthawi ya itali choncho kenako Allah subhanahu wa ta'ala azamulamulaso Israfil alayhi salatu wa salam kuti alizeso lipenga linanso la chiwiri la chitatu limene lidzadzutse anthu kuchokera kummanda ndikunka ku ground lomwe anthu akapangidwa stoko zinchito zawo ndikukalipidwa malipiro azinchito zawo zimene anazigwirira okha pa dziko lapansi. Ndipo lipenga limene likadzayimbidwa akunena kuti china chilichonse chomwe chinamwalira chidzaukisidwa, china chilichonse chomwe chinafa chidzaukisidwa kuchokera mmanda ndikunka ku mahshar malo omwe Allah subhanahu wa ta'ala adzati kukawa panga stoku anthu zinchito zawo kukamuwelengera wina aliyense zinchito zake zimene anakwira pa dziko lapansi ndikamulipira mdalipiro olingana ndi zinchito zake mmene iye anapangira. Abalangu olemekezeka, za nkhani ya ukukisidwa mmanda kuchokera kwa akufa ndi nkhani ndithu yomwe ili yoonadi, ndi nkhani yomwe ili yotsimikizika. Munthu ngati msilamu chomwe iye amayenera kukhulupirira ndichoti munthu akamwalira sumakhala umapito au moyo iyayi koma pambuyo pakumwalirako munthu umadzukanso ndikubwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pambuyo pakumwalira munthu choti udzenchoti udzabwerera kwa Allah subhanahu wa ta'ala kudzukanso kuchokera ku akufa ndikupasanso moyo wina omwe Allah subhanahu wa ta'ala azathe kulipira zinchito zako zomwe nagwira pa dziko lapansi. Choncho pali zinthu zosiyana-siyana zomwe zingatisonyeza ifeyo, zomwe ifeyo zimatidziwitsa kuti nkhani imene yakukisidwa kwa anthu kuchokera kwa akufa dziwani kunena kuti ndi nkhani ndithu yoonadi, ndi nkhani yomwe Allah subhanahu wa ta'ala ndi mtumika alayhi salatu wa salam anatiphunzitsa ife anthu asilamu. Mwachitsanzo taonani nkhani yomwe inachitika kalekale, nkhani yomwe inachitika kalekale, nkhani yotchedwa Ashabul Kahfi, nkhani ya anthu amenewa omwe amatchedwa Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi iwo ndi anyamata analipo okwanira 7 omwe anagalukira ulamuliro wa nthawi imeneyo. Zomwe zinachitika nzakuti mu nthawi imeneyo kunali mfumu ina yake yomwe inali yozitu kumula kwambiri yomwe imatchedwa dzina yake kuti Dakyanus. Dakyanus inali mfumu ndithu yomwe imalamulira mzinda wina wake womwe umatchedwa Tartus mu nthawi imeneyoyo. Nthawi imeneyo inali nthawi yoti Isa alayhi salatu wasalamu atangochoka. Ndiye mfumu imeneyi inali kuitanira anthu kuti azitha kupembeza mafano ndi kumamupha wina aliyense yemwe ali wokhulupirira amene akukhulupirira mwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndiye pa nthawi imeneyi anyamata ena ake adaona nkhani imeneyi atayikanizira bwinobwino iwo sinawakhuza mmitima kwambiri motero mfumu itamfika nkhani ngati imeneyi iye adatumiza gulu lake la asilikali kuti awafufuze anthuwo ndipo awabweretse. Ndipo iye anthu aja atabweretsedwa pamaso pake iye adawaopseza anyamata aja okwanira 7 kuti ayenera kuphedwa ngati iwo sakupembeza mafano komanso ngakhale kuzinga zinyama zawo m'mayina a mafano. Ndi anyamata aja ataona choncho iwo aja anayima pamaso pa mfumu pamaso-maso pa mfumu ndikutha kumuuza kunena kuti ifeyo ndife anthu achikhulupiriro. Mukur'an Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti waqalu rabbuna rabbu samawati wal ardh, ndithudi mbuye wathu ife ndi mbuye wa mitambo kumaso nthaka, lan nad'uwa min dunihi ilaha, choncho ife sitipembedzanso wina aliyense posakhala mulungu subhanahu wa ta'ala. Palibe mulungu wina yemwe ife tingampembeze posakhala Allah subhanahu wa ta'ala yekha. Fakala lahum, ndiye mfumu ija, itawuzi da choncho ndia nyamatacha, ida nena kwa anacha kune nakuti, innakum fitianun hadithatun asnanukum. Inu yoti ndinu anyamata, umu ndu kuona ningati ndinu achichepiri misinku yanu. Wakad akhatukum ila ilgadi, choncho ineyo, ndakuchetiseani nkani menei, ndikuwebekiseani mpaka mawa, litara urayakum. Ndicholinga choni ya kuti, mukate kuona bwino bwino, muka kanize mufasa bwino bwino, kuti mawa muza kanize ansara yoti muzandi yanke. Choncho anyamatacha anasidwa kubwele ila makwao, atafika makwao iwa anakanize zotawa, faharabu leilan, iwa anatawa ntawi ya usiku. Ndipo ntamina matawai wa maru birain, iwo ada adusana ndimbusa wina wake, yemwe anali kukusa zuetu, maahu kelbun, kuma mbusa amenei anali limozi ndi galu wake. Ndi galu wake wanyata amenei mbusa amenei, fatabi ahum, ada watatila anyamata aja. Mkur'an Allahu subhanahu wa ta'ala, akutuza kunena kuti, idh awal fityatu ila al-kahf. Takumbu kila muntai yomu ada apita kukabisala anyamata kupanga. Fakalu ndipo iyo ada anena kuti Rabbana atina e imbewa tutipase nife miladun karahma. Kuchukila kwa inuyo mtendiri wahayi ilana mnin amurina rashada. Kumansu mutikonzele ife zochita zatu zonse kukala zachu ongoko. Ili lidadi pempolumu anyamata amene wa ada apempa mkutawa kwa hukmeniku. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala pofuna kwa ayanka pempola wali adawawuza kunena kuti mawa Allah subhanahu wa ta'ala wame mkur'ani mwafutukuza. Wa idhi tazaltumuhum ndipo inuyo pameni mawa talikira antu ameni wawa wama ya abuduna ila Allah ndizome iwa ama pembeza posakala Allah subhanahu wa ta'ala fawu ila al-kahfi choncho inuyo bisalani lowani kupanga yanshur lakum rabbukum min rahmatihi mbuye wanu akutembesulirani inuyo mtendiri wake wayuhayi ilakum min amurikum mirfaka ndipo azakukonzerani inuyo zochita zanu zonse kukhala zopepuka. Ili linali ansala inali ngati yankho lomwe Allah subhanahu wa ta'ala adafomera pempola anyamata amenewa ndipo anyamata amenewa atalowa mphanga limeneli chomwe chidachitika nchoti mfumu ija, mfumu imene inali yopondeleza, mfumu yomwe imala mulira anthu aja, zachisokonekero, ina watsatira anthu aja, wajunduhu, pamozi ndi asilikali ake, kuti awasake sake anyamata amenewa. Falama wasalu ila al-kahfi, ndipo panthawi imene iwowa adafika papanga limeneli anyamata umwe adalowa, habar rijal, anyamata onse, asilikali onse, womwe adali, ndi mfumu imene yopo ndilisa dakianusu ada opa wafazi u ndipo ada njenjemena ndi manta nina dukuli alihim kuti alowe aka apesi anyamata amene wa ashabu al-kahfi. Fakale al-malik malumake mfumu imene yopo ndilisa ida ango nena po wala mulila asilikali ake ndi antu ake kunena kuti saddu alihim baba al-ghar. Inu ingo tsikani panga limene lomwe anthu amenewa alowa hatta ya mutu fihi kuti mpaka anthu amenewa amwalire kupanga limeneli ju'an wa atsha amwalire ndi njala kumanso ndi ludzu koma zomwe anafuna Allah subhanahu wa ta'ala ndizo sempana ndizomwe mfumu imene idafuna. Uku kunali kuganiza kwa munthu chabe kunena kuti anthu amenewa akhoza kumwalira chifukwa chakuti atsekiridwa kupanga limeneli. Kuma Allah subhanahu wa ta'ala akafuna kumpulumutsa munthu chifukwa chikhulupiriro chake amapanga chinthu chodabwitsa zosemphana ndi nzeru za munthu mmene zimaganizira. Taonani Allah subhanahu wa ta'ala zomwe anachitani zotani. Wa alka Allahu ala ahli al-kahfi an-naum. Allah subhanahu wa ta'ala adaponya tulo kwa anyamata acha umwe anali mphanga. Fabaka unaimina. Ndipo adakala mpanga muja alichikuniri. Wahumla ya durun. Iwo asakuzi wa china chili chonse. 390. Kwa zaka zokuwa nina 309. Anakala alichikuniri choncho. Kwa zaka zokuwa nina 309. Koma asakuzindi kila china chili chonse. Kena ku pambuye pote Allah subhanahu wa ta'ala wa wapa satulo. la ntau ya itali zaka zo churuka zo kwanya 309 thumma aikadhahumullah kena ku Allahu subhanahu wa ta'ala anawadzu sansu antu acha subhanallah taona mbalangu wole mikizika tangu ganyizira iwe mbale wanga wole mikizika amene kumva mthawi inoyo antu omwe anapatsidwa tulu kwa zaka zo kwanina 309 Allahu subhanahu wa ta'ala anawadzu sansu kuchokela mtuo lao limeneli ndipo atawadzusa wadhannu annahum aqamu yawma iwo antu acha ashabul kahfi anyamata ameniwa anaganiza kunena kuti akhala mphanga muchamu tsiku limodzi lokha au baadha yam kapena angokhala hafu ya masana basi iwo chifuyo ti anapasidwa tulu samazindikina nina chichonse iwo atadzusira kutola limeneli la nthawi ya itali iwo adaganiza kunena kuti akamu yauman kuti mphanga limeneli iwo akhala usana watunthu alimenemu au baadha yam kapena hafu yokha ya usana basi Mungu subhanahu wa ta'ala akufotokoza kunena kuti wakadhalika ba'athnahum liyatasaalu bainahum monga mmene ife tinawa patsila tulo anthu amene wawa tinawadzutsanso kuchokera kutulo limene lili pambuyo poti akuona tulo lawo lalitali nthawi ya itali lomwe limafanana pafupi ndi ifa chifukwa munthu kugona zaka zokwanira 309 ndi nthawi ya itani ndithu ndi tulo la anthu amenewa ndithu limafanana pafupi ngati ifa ngati munthu yemwe wamwalira ndi Allah subhanahu wa ta'ala akunena kuti ife kena kuti nawadzutsa anthu amenewa wakadhalika ba'athnahum choncho monga mmene tinawagonekera kuwapatsa tulo nthawi ya itali choncho ba'athnahum tinawadzutsanso kuwapatsanso kuti akhale anthu tsopano odzuka liyatasaalu bainahum nicho linga choti afunse ena mwaiwo ndi ena kuti akhala nthawi ya itali bwanji mphanga limeneli izidi ndi zomwe zinachitika anthu aja atadzusidwa mmene muchamo ena mwaiwo adafunsa ena kutalika kwa nthawi yomwe akhala ali mphanga mucha mmawu ake Allahu subhanahu wa ta'ala kunena kuti qala qa'ilun minhum ndipo adalankhula olankhula mwaiwo kunena kuti kamu labithum kodi mwakhala nthawi yotalika bwanji mphanga limene lili qalu labithna yawman au ba'dha yawm ndipo gulu lina mwailo mwaiwowa pofuna kuyankha adayankha kunena kuti ifeyo tutakhala mphanga limene lili usana okwanira watunthu kapena hafu ya usana chabe tangoona na bango limekeseka anthu amene wawa anagona zaka zokwanira 309 kuma chifuwa chana kuzindikira ndiye chinachichonse atafunsana pakati pao iwo amayankha kunena kuti angokhala mphanga limeneli usana okha kapena hafu ya usana imene maufasiruna pofuna kufotokoza aya imene iyi akunena kuti innahum dakhalu fil kahfi sabahan ndithudi anyamata amene wawa adalowa kuphanga limeneli lili mthawi yakummawa wabathahumullahu fi akhirin nahar koma nthawi yomwe Allahu subhanahu wa ta'ala adawadzutsa kutulo lawo lalitali anawadzutsa mu nthawi ya kumapeto kwa usana kunali kumadzulo palama saikavu ndipo panthawi ine anadzuka iwo adaganiza kunena kuti dzuwa lija lalowa nchifukwa chake adanena kunena kuti labithna yauman ifeyo takhala mphangamu kwa tsiku limodzi kwa usana umodzi wokha thumma ra'auha kina ku atayangani sisabwino bwino ndi adaona kuti dzuwalo silinalowe fakalu au baadha yaum ndi kina ku iwo adanena kunena kuti iyai si usana watunthu koma ndi hafu ya usana chabe yomwe takhala tili mphanga menu kuti iwo samazindikira kuti akhala mphanga menu mzaka zokwanira 309 taona banangu amekezeka umene ndi umboni wokwanira one kuti Allahu subhanahu wa ta'ala ngati anawatha kuwadzutsa anthu amene wawa pambuyo pakuwapa satulo nthawi ya itali chonchi nanji kumudzutsa munthu wakufa umene ndi umboni ndithu okwanira kwa inu ndine balango olemekezeka kuti Allahu subhanahu wa ta'ala amene anatha kuwadzutsa anthu amene wawa kuchokera kutulo lomwe anagona nthawi ya itali chonchi Allah ndi wakuthanso kumudzutsanso munthu wakufa pambuyo pakumwalira Allah subhanahu wa ta'ala nchifwa yake mu Qur'an akunena nsukulungu sula kunena kuti wa kadhalika a'atharna alayhim choncho monga mmene ife tinawadzutsira anthu amene wawa monga mmene ife tinawadzutsira anthu amene wawa kuchokera kutulo kwao tinaonetsiranso poyera kwa anthu liya'lamu ndicho linga choti anthu azindikire bwino bwino anna wa'dallahi haqqun kuti ndithu pangano la Mulungu subhanahu wa ta'ala ndilonadi pangano loti anthu pambuyo pakufa adzayenera ndithu kuukitsidwanso kuchokera mmanda mwawo kunka ku mahshar malo omwe adzasonkhane anthu onse apa dziko lapansi malo omwe zolengedwa zonse zapa dziko lapansi zidzasonkhane ndicho linga chofuna kukapangidwa stoko kuti zimenezo ndithu ndizoona chilanga chimenecho pangano limenelo lilipo wa anna sa'ata la raiba fiha komanso ndikuti kubwera kwa kiyama ndi chinthu chomwe sibe chikaikiso china chili chonse iyayi kufika kwa kiyama kulibenso chikaikiso china chili chonse mbale wanga wolemekezeka dziwa kunena kuti wina aliyense akamamva nkhani ngati zimene zizi azikhala ndi chithunzithunzi chokwanira kunena kuti pambuyo pakutipatsa umoyo ngati umene wa Allah subhanahu wa ta'ala ndikutipatsanso ifa ndikupita kumanda kuchako izafikanso nthawi ina yake yomwe tizadzutsidwa kwa anthu akufa kunkaso ku moyo wina watsopano komwe tikathe kulipira zinchito zathu Allah subhanahu wa ta'ala azatha kuti mulipira wina aliyense zinchito zake zimene anagwira pa dziko la pansi moyenelera ndi mmene ntchito yake inalili taonani akuti tsiku limene lili ndi tsiku tsopano lomwe Allah subhanahu wa ta'ala anthu onse akazasonkhana pa dziko la pansi pazadutsa zaka zochuluka kwambiri anthu asanawelingisidwe zinchito zawo kote kuti anthu adzakhala akulira mosiyanasiyana misozi ndi kutuluka mpaka kutha thukutanso nalo lidzakhala likutuluka mmathupi mwa anthu mpaka ena ndikumamira ndi thukuta lawo ndithu ena kumene thukuta ndikufika mpaka muzibwano zawo zonsezi zidzakhala zotsatira za zintchito zathu pano pa dziko lapansi mbalango alemekezeka nthawi imeneyi yomwe Allah subhanahu wa ta'ala adzasonkhanitse zolengedwa zonse adzasonkhanitse anthu onse apa dziko lapansi pamalo amodzi ngati amene wawa ndi tsiku lomwe lidzakhala lovuta kwambiri tsiku lomwe munthu wina aliyense adzakhala akuyang'ana zintchito zake zake wina aliyense adzakhala akumthawa mbale wake chifukwa ndi tsiku lomwe Allah subhanahu wa ta'ala sadzayang'ana ubale wa munthu sadzayang'ana chuma cha munthu sadzayang'ana ana a munthu kapena kuti poyoti pa dziko lapansi munthuyu anali ndi ubale wokwanira kapena kuti anali ndi chuma chambiri kapena kuti anali ndi ananso ochuluka zimenezo Mulungu subhanahu wa ta'ala sadzayang'ana zimene Allah subhanahu wa ta'ala adzayang'ane zidzakhala zintchito za munthu zimene umagwira pa dziko lapansi
wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.